Rhymes, A B, okay. Zinka Natala nigga hadilini, deni after deni na nikom genie. My life is a blessing and a deeper curse. Every single day na feel nikani na depression. Left mashinani for the greener pasture. I'm stuck in my emotion na ni deeper torture. Na nina chwani mbele nyuma na nafakudishi. Na madeni ni kibao hivi ndo naishi. I wanna make a living though hakuna kazi. Siwezi rudi home nigga kwa wazazi. Kusurvive tu mjini is the new norm. Niko kijani nime chill juu hakuna form. Na dear dad na kazana so to make you proud. Lakini mina feel nika nina drown. Mina kazana imziki italipa lini. Na toa ngoma dear lord nitafika lini. I feel I'm in a mess nina deep stress. I work hard in a way though napata less. Sa zingine na shangaa nilikosa wapi. Sa zingine mi huwanda baba uko wapi. Na struggle na addiction that I never knew. Na feel I'm in pain in a deeper way. Na Mungu Baba kila siku mi hu pray to you. Kila usiku tu kijani mi hu bow to you. I'm a dreamer though na fear maybe sita make home. Mini pila sa zingine mi na feel na break. Too much pressure na hakuna pesa. Stuck on four walls ni kana jitesa. Na kazana though mashida bado zinabisha. Home tu kijani masaibu ndo yananitisha. Na feel ni na depression in a deeper way. Na dear lord mi na zama in a bigger way. It's been 5 years in the game now. Mina pambana lakini sija omoka mbona. So underrated lakini mini na chapa kazi day by day. Na kila verse ku elevate. Na dear lord bona hunijibu. Na tamani we utibu hizi masaibu. Na tamani unijibu minaja karibu. Na nina maswali na ni mengi baba tujaribu. I wake up under four walls. Ima isha ita change ama nita fall. Nina dreams akuomoka toka bed sita. Masaibu siku moja maybe zita pita. Nina imani though nina depression. Right now nimekwama na so many questions. So let me take a minute niku digest. Every pain kill a stress kill a single test. Niko safarini maybe nitafika. Haya mashida minajua tu ni ya dakika. I wanna make a living in my music. Every single day mina feel kinda lose it. Na niko safarini maybe nitafika. Haya mashida minajua tu ni ya dakika. I wanna make a living in my music. Every single day mina feel kinda lose it. Rhymes, A B, nigga bila intro.